siye imanzi geze kure sinarya buri muntu rigerwa imirimo yose gasuzuma abafite guhamya ko Yesu barimo gushyirwa mu kimenyetso isi yacigeze kumahenuka nimitegure Yesu aragarutse Sina jawe rigezweho imirimo ukora yo gushyira he ibyo dukora byose birandikwa urubanza rwawe bizerekanwa bagomera amategeko y'Imana kurimbuka kurabarindiriye abizera Yesu ntibacogore uwo muzaza batsindishiriza satangiriye mu basinziriye zirototera mu bakiriho tuzasuzumirwa mu byanditswe niwe mushinja cyawe uzaduhamya bakeretse amategeko bose gihe no mu micyo gihembo cyabo ariko abizeye umukiza Yesu bazaragwa ubugingo buhoraho ese izina ryawe rigezweho imirimo ukora yo gushyira he ibyo dukora byose birandikwa urubanza rwawe bizerekanwa bagomera amategeko y'Imana kurimbuka kurabarindiriye abizera Yesu ntibacogore uwo muzaza batsindishiriza bateshutse ku nshingano bibwira ko Yesu atakigarutse rugimberuka isi yatinda nyamara amaherezo izasohora ibimera ku isi dutuyeho byerekana ko iri ku mahenuka bashikamye ku mwami mukomere ntibigitinze Yesu aragarutse mbese izina ryawe rigezweho imirimo ukora yo gushyira he ibyo dukora byose birandikwa urubanza rwawe bizerekanwa bagomera amategeko y'Imana kurimbuka kurabarindiriye abizera Yesu ntibacogore uwo muzaza batsindishiriza mbese izina ryawe rigezweho imirimo ukora yo gushyira he ibyo dukora byose birandikwa urubanza rwawe bizerekanwa bagomera amategeko y'Imana kurimbuka kurabarindiriye abizera Yesu ntibacogore uwo muzaza batsindishiriza